body rock. Them up on the beat.
Newton Records.
Five star.
Mwana muwaloli na chewa mpora. Aka wala yechi donze sebaka. Mkaka sa woli guanze wendi kwa.
Mkira
wayali kwa ula.
My baby Kenneth. Django Django. Nipare mamvonye. Mamvonye. My baby Kenneth. Django Django. Nipare mamvonye. Mamvonye.
Kabadi. Kabadi. Ndre kabadi. 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 Ndre kabadi. 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 Ndre kabadi.
Up on the beat.
Oh my God, so sweet.